Sibele kuhle lomfatele 6. Sibele ndaba yaphela ama 3. Sibelele manje sithuma ngo 6. Imbekela yothenga ukuphi ama 3. Sibaba bantwana bashaya ama 3. Babuze mafe bashota ngo 6. Sinesa lendoda ngase ngama 3. Sabulisha mpupo bathatha ama 3. Sibelele manje siphuma ngo 6. Imbethela yothenga ukuphi ama 3. Sinababantwana bashaya ama 3. Babuze mafe bashota ngo 6. Sinesa lendoda ngase ngama 3. Sabulisha mpupo bathatha ama 3.